President a kenya ke vice wena o sa le ntwana ga o tshwanongangang le nna o nkutlwele ge ko fast vice ka gana ba maaka bang fila ke ngame ga nkopa kotima ga kampalela ke tlo tsena ka dinta tsona di bolae di notlhelela jeng ke tloisa melaite kwa sekele gore e belo ya ronto ntlise ke bethile sile lešadi le jiste tim re tsene re one gore ino mfano monya o kwatetse ore kwa bone ba mo tsholela dijo tse nyane o kwatetse lefatshe ka roto mo fa sa banane ba mo tsorangeni madi mfano ke sona na na re makatsa sa bute se tlhoko marapo fa di zona na na re makatsa sa sebraya rona re ra mo founela sa rabi dikgol tshwantse tho mojotlho bule dibet santse na le na re no jeo ko bres santse na le na re no tsena dilo mara before that lata re move ko crach jolo tsa ditep jolo na le re tshwana le nna fana ko rebeka se tshwana le nna fana ko bola efel tshwana le nna fana ko sapara sca wa bone le mfana ka leka sekotlhelele hai wy ka gore dilane tsa ka tlilisa monno na sa leng ka leso la mama hai ke re le taxi driver ka mpatela e ntse bona gore e betha ke line le nkebe ke le sebomo ne ke tla phala ka reba ke nnetse o betha ka di-side ya sa tlo re na ke betha motsako o nkutle ka treba moo ke ipethela stadia sa ka ke le one ke repa mapara tlo thepa jo o nnetse ra botsotsi nano ra ro bone bona ke ra ona re tshwana moo se kanke ntsetsa sekoa ka dingo se tla tsa le mamina bolela setswana jo wa tshwana
jo
That nigga get in the bag.
This nigga be crazy like no satellite. This nigga be getting the racks. I mean, that nigga get in the bags.
That nigga get in the bag.
This nigga be crazy like no satellite. This nigga be getting the bags. Nobody touch and go. Bad boy wanna who? Carry on king control. Carry on king control. Nobody touch and go. Bad boy wanna who? Carry on king control. Carry on king control.
Yeah.